to one of the best internet radio stations around.
Every
Friday from 9 to 10.
Tla ke a bolella la bohlano la di 17 January 2020. Ke ena he poliso wa ha wa ka mihla ka nnete ha ile la bohlano ka nako tsena ngwaneso la hampa o ntwaetse mane ha hora ile ya borobo. Ke tla ho wena ke palame makhubu ha hora ile ya lesome ka jeno le ngwane. Antle fela ha o e sheba motsotso o mong ka morao rao le show. A ko leboha wena King ka mono ka Studio 4 Cape Town. Ho lona la hao le letjha ka jeno lena le reng fela King's House Sessions. Ka nnete ngwaneso o mtlhatsotswe pele. Mino wa hao ka jeno lena o no tsamaya le ne monna o etsa jwalo ka nnete ha tshwere lenane o ngwane ke re fela ho wena King ke se ke rotse kwa tibo ya ngwane ke tlo tshwara he ha monate jwalo ho tloha hona jwale horong ya leshome ke o be mane 11 o'clock. Unto Samalina Police to Kabu Tepe Bobo Holong and Eso, Kupe Pile Jalo, Retela Maka, Woo, Kaniti Rinyamela Repetu Hamakubu, Iona, MPM Online Radio Station, Hulena La Ronala,
Jai for Friday.
Re tsama ho yena hona jwale ke yena Dennis Mpale ngwane o re bulela jwalo ka nnete a re hopotsa le montsa ho feta Tesla Time for Friday MPM online radio station ya tuka ka jeno lena ngwane re tla tsaya fa ka jeno lena he. ba monate ka jeno le rangwane o tswa jwalo he Dennis Mpale a re fela wena make it for you re tswa jwalo re bulela om alla kauri atsama le umoja ba re fela wena say you love me
Music in the world. This is your number one radio station.
Fela ha we sheba mitsotso hao ile shumele mitsumedi kamora hore ile shumengwa le kannete he ho tsamaya jwalo o ntso na le na poha wa ka mihla police to la botlanong le mona. Ngwane sa metsotso e mejwalo ho le shemele metso moraro ka morao le shome go joetse fela hore ka di 31 tsa January tjena ngwane so kwano ho MPM online radio station ka la bohlano le la di 31 mjere o tla re neletsa kwano ka nnete en chacha show e bitswang fela ka hore ke rap and hip hop engagement with mjere. Kitonele tsa ha jwa le ngwane so hore na mjere o tla ba tsa maya kae la bohlanong le.
You're listening to one of the best internet radio stations around.
Jalo ka go tsepisitse hore ke tla utlwisa hore na mjere o tla batsa makae a le ka mane ka Studio 3 Vanderbilt Park bekenya di 31 di January 2020.
Just can't believe this, man. Yo, what up, this white clap with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down.
Wena Murati, Mumamedi Mukutumeti, wa ena MPM online radio station. Isente le sona ya sememo ka nnete ha re etsa tjena sa lenaneo le le challenge kwano ho MPM online radio station. Atumela he ngwaneso ha ke rata ho ka fetwa ke lena lenaneo ka nnete le tla le lebe ha ile rap hip hop ka nnete re a ikhutlisa kwano mo South Africa. Tabeli taka hotlo wa jwalo le tshwere ke yena mjere ho tswa ka mane ka Studio 3 from the Bay Park. Yeah, how le jwalo he mwa le
dedicated
hands up to jwalo Thomas BG Juzi alkirate ha ka sukula mwa leso hore o re fumane tobetsa fela www.mpmradio.radiostream123.com kanete o tla bohle ona Gangsters Paradise mantsiweng a labohlano la di 31 January 2020 Katlo
Westside Bad Boy Killers. You know who the
realest
is, niggas, we bring it to you.
Yes, man, it's the return of the maker. Ile hari khutisa yona rap and hip hop. Ho jalo fela wena mo mamedi wa. Ai mo man mo problem. Ke tsona he tseo a tabe nga o tshwane tsona. Ba ba me eo ya la mothande. O to tlokomele he ngwanese.
What will summer be without Jabba?
Kandeti, what will be the summer be without Jabba?
Check it out.
Abu Sanu Kilona, hey, my dear, so let's get to 1 January. Hula Hula La. Hip Hop Engagement with Jere from Studio 3, Vanderbilt Park. Aki Chojalo, hey, we're now my baby waka. E wa ena radio ke se tse ke re fela ho wena a re kopanente makhubu la botlano la 31 January 2020. See you when you get there
and smoking pretending that you're looking but you're broken. Let me get you.
Ke tsona he ngwa leso tse tlabe a o tshwaretse tsona mjere ho tswa ka mane ka Studio 3 Vanderbilt Park. Ante fela we cheba na kwa runa 20 minutes after 10. Eri hantsere mametse bandera se tsena he ngwa le so nke ko hopotse tse re buang ka tsona ka mehla kwano mona radion ya hao yona yena ya mmamoratwa MPM online radio station. Ke re fela ho wena haebe wa di hopola tsa Cock and Daughter. Cock and Daughter ngwaneso he, it's a clothing brand based in Joburg, Bloemfontein and Cape Town. Bona he ba tumme ka ho rekisa di t-shirt e leng e nngwe fela ka 190 ra. Mehetso na di fumaneha ka dikhala tsohle le di size ho ya ka hore na wena o apara efe.
Don't let this world capture your heart.
Anzo le jalo he ngwaneso le delivery ya etso a country wide ba deliver jalo ngwaneso meditseho ditla ho tswa go na wena o bohole bole kae le bo. Ai le an sukuri sa lentsong a le so ka jene le na fela ho tlaloka pele teng ria. Ai lo re hengwa le so batla t-shirt ya kokandota ka kalawe batlang ka size we batlang o go ba fumane mane ho email ya bona o re fela kokandota@gmail.com. A tele kamane ka Facebook ba fumane ya ngwaneso o re fela kokandota o tla kena le khepeng la bona mo ebe utlwa ditaba ka botla. A o le motho a dumelang ka o founa he o tla ba founela nomorong tsena tse latelang ngwaneso 061 312 8226. Ke tsona he tseo tsa kokandota a re sheba hantle 22 past 10. Jwale re ya gore ke a ke shebile motswako wa ka he ngwaneso ke tlo fa ona ka jeno. Anta fela ha re 25 past ke tabe ke o qala ka motswako ke lo be mane hore nya le shomele motsomo mo reality ke twa so tha mabidi ona ka jetole. A ke tsho hengwa le skirikanneti ke le police to ke te boheletse boteng ba gago o be le nna mantsibueng ka jeno a la botlhano le monate re ntse re tsamaya jalo ka mmino.
The best internet radio stations around.
King of Club. Sex Girl.
Stand.
kopanna mzantsi sa le mzantsi ka nnete ngwaletso ke a o bolella ho sa le hobe kwano mona Afrika bo a ke tsa tsena ngwaletso ke a hle 26 past 10 re a re shebile motswako nge ko tlofa ona ka jenelana ngwane fela ne ke re ho wena o ko tsukele theka o ko hopule mihlenya kha. How can you do that? How can you leave such a sexy girl? What is? Kufa yona hanyane fela o tloamo heke ya motswako wa ro.
She's my shy. She's so sexy.
How can you leave such a sexy girl?
She's my shy. She's so sexy.
Where will you find such a pretty girl?
She's my shy. She's so
Internet radio station.
Dale konka kola tela mutsako ngwa.
Chai for Friday.
Every Friday from 9 to 10.
your hands together. This is your most trusted DJ.
Police Talk, Wadi Tswaka, Wadi Tswaka.
DJ Police Talk on Mutswako.
DJ Police Talk in the mix. Kito tuela hengwane so hana kwe dutsi jwalo ho mashoma mabedi a metsorobedi pele o hore a le shomele botsomong go nka ke tla o thola ke tla be ke le o bona mane a re setse ka metsotso ya mehlano pele o hore a le shomele botsomong mo teng ke tla meng ke o dumedisa ngwane so ke etsa di bye bye ha jwale a re ke reng ke mmino ngwane so ke o sothele mabedi.
Put your hands together. This is your most trusted DJ.
Police Talk, Wadi Tswaka, Wadi Tswaka.
This is your most trusted DJ.
DJ Police Talk in the mix.
Mutuaku.
DJ Police Talk in the mix.
Everybody sing. Party people, hands up to the left, to the right. Everybody sing.
Hands up to the left.
Kusto, wadi twaka, wadi twaka.
Police Talk in the mix.
DJ Police Talk on the Twaka.
This is your most trusted DJ.
Police Talk, Wadi Twaka, Wadi Twaka.
Can it be Billy among one is? Do put a car? Hey, no way. Ah, can it take a fellow man to Lina? Yes, I fight get it someone else to jolly away. Ibo. And I have him who puts a moon amount and grown star. Oh, Mozolo Lao Shabaluka and ah. And it's can it highly mean or no mona? According to Kola, make our skido cook a fellow ore.
Police talk, what it's waka, what it's waka. Chai for Friday.
Jwale ka nnete re sebeditse ba heso lona di member tsa di Mellow Files la le mpali patile matsatsing ana ha ke le bong a ke le khutleng ba heso re a le hopola kwa no mona home time for Friday. Ai awana oskido man. Hey, dear boy, I want to MPM online radio station. Lily Labo Shano Chenamani. Can need the Haki TV Moyan Ting, Lily Labo Shano, Hibe Wafi to Aquano Mona, can need the Kyabu Lakajenu get a house civil. Kalekajenu, feeling one is, Hutua Beketa, can need the Aikala Fella Ere, Horayale Shome. Ho tloa mane ho king ka hore a borobong a tumela o bulele ho MPM online radio station o tlo utlwa tse ka rentse ka nnete di etsa hetse motsheareng wa ka jeno tsatsing la di 17 January 2020 le ka mane ka o Zondo Commission re utlwile ka nnete ntate Zondo kan nete una halifila haholo a halifetse di investigator ga tsa ha ulla ka hore ha ba etse mosebetsi a o batho ba etse statement tsa lieutenant ha di a investigate ka botlalo au ba ntota Batsebana ha yena ya South Africa ka nnete se re phela ka glory glory fela. A ile bua nnete mola wona ha o sale. Se re phela mohaung wa modimo. Ke a kopa ba heso a re ke re boneng hore na gisa country ena ka. Di fela metsotso ngwa le so pele re goodbye ka nnete ha ko lebowe wena king ka nnete ngwa le so kila ka ho lebo hamani ha re qala show yena ke sa phetha go le bo hape ngwa leso kere wa tla re fa show ye mona tingwa le wena mo mamedi wa ka ya ileng a kgetha ho ba len a go le bo hel wena he kere ka nete tanki hangwe tanki habedi ka nete ke le police to beats on la MPM online radio station re se re fela hallelujah. Wena Jackson Tlapo ka mo ka talently ke a le bua ngwane a o itumelletse mmino wa kajeno le ena le nna ke entse jwalo fe Afrika Borwa ka bophara o mong fela metsotso pele re arohana ngwaneso a re etsa jwalo ka molao wa radio re a ka nnete ga tlameya re arohane re se re tla bonana ka sontaga mane ho Sunday Goldies kunka kunka jwalo matsong a Dr. King Mr. Money Money Maker ke police to jwale ka nnete mosia motobatsi motho wa mantsha thabedi ome ke a tswa ke etsa jwalo ngwane a ile la botlhano le tlang teng ke tlabe ke tuka ke kuba melo mama ke tuka malaka a bengwane ke la saka so pisa beke tse pedi pele hona e tla re ha re kopana ka nnete ke tla o tshela thu o tla ba monate ka nnete la botlhano le tlang ngwane so se ka ba fete ke tshwere kwaite South African trademark. Hello, files members. Goodbye. Polisto, kena he kasibili ya tswang a re holona. Bye bye. Jere, kya hola wa itukisa ngwaneso. Diterwane ke tsena ka nqane ho beke fela. Re tla be re utlwa hore na. Tsena tsentse re di mathisa moyeng di tla di le jwalo na fela ha ona motho ya o tshepileng jwalo ka nna otlhe sentse re re mo re entseng hampe le tle le re tshwarele baheso ke ena he police to ya sentseng a re e go tshwaele maoto a mane gona re le babedi re tla etsa jwang baheso ka maotonyana a mabedi ao banna aiye pula Nala, bye bye.
Kune party, wonku muntu kwenye hati. Kose guamnandi, se kalabantuan basi bape to money maker. Isdaela, ulata bantuana, umchaifo, iminu money maker. Umani maker, iminu money maker. Umani maker, iminu money maker. Kune party, wonku muntu kwenye hati. Kose kwa mnani, se kalabantu anbasi bape to money maker. Isdaela, umlata, bantwana, umchaifo, iminu money maker. Umani maker, iminu money maker. Umani maker, iminu money maker.
Radio stations around.
MPM
Radio.
Jive for Friday.